tunataka tuonane while I'm thinking about money. E kwani kitu gani? Ebu niache jamani, wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny.
Nimeweka kando, lakini checks na bando. Wakija nyumbani neka kwa jirani, wasije kunitoa chambo. Vichekesho misi bambo, pata pesa one vitambo. Afuza mama nyumbani, don't want vituko vya mama wakambo. Basically I'm taking everything up and nothing you niggas can tell me. Wakiona baraka na mimi nikao na bongo kidunda wasemi. Maisha magumu domana nasaka kinome the nife kiboss. Pata kidogo na kata nitume kwa mama nifute mikosa. So temba Hennessy, na toto Bennetti. Staki urafiku na benefit. Goals nimeweka mbele shit. The force is pulling me close. I'm spending my money on steam and the clothes. Rappers wanaumwa na kuja na doze. Ni kama corona the fool is
close. While I'm thinking about money. E kwani kitu gani? Ebu niache jamani. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny.
Pole na safari, nilipotoka jue ni mbali. Kipata kitu na sali, kama tujua ni mikosho mikali. So kinikuta tunapisikali, sije ukataka habari. Wana kufiti kwa shari, wana umechoka utapigwa wichari. Yeah, mimi ni crush kwa kila mitaje ma. Na sija kata tamaa, you niggas you lie. I'm better kwa kila design, pesa zikope ni sign. Taking everything ma, kwenye zile thin lines. I love the hating, kamziki ni shule na vieti. They probably be checking the ratings. Me and mo, bado mine saka do. Siwa mwisho no, hatuwezi kutubu no mo. Haso zimesha ni parocha, funetaji sabuni ya raw. So mpaka na shuka below.
Hey, jona taka tuonane. While I'm thinking about money. E kwani kitu gani? Ebu niache jamani. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Wanataka kuharibu my destiny. Yeah.